Fresh music. Yeah, loving ya. Oh, pesa day. Chukua hivyo vyote unavyoviona vyako, unipe mapenzi nikupe daya. Thamani yako kwangu mimi ni kubwa sana, kukuwacha siwezi hata ikiweje. Na leo ninakiri na kupenda sana, mwingine feki kwangu we original. Nataka mimi na we tubadili jina, tuwe forever young, we never die. Napiga picha, napiga picha freshi, akili ngeri. Napiga picha freshi, akili ngeri. Eyo mbeni weza. Forever young, and we never die. Forever young, mina we we never die.
We never die,
and then we never die.
We never die.
Forever young, nina we we never die.
Kama dawa ya mapenzi, kiukweli unayo wewe na vipinchelewe. Mana nkilala na kuona wewe. Dereva kwenye safari ya mapenzi yetu, chuma kwa chuma kisho umana, lazima kutu. Acha wazidi longa sana, kuchonga sana, mina wedema mwiko kwa chana. Give me your love, tuzidi kupendana, wanafiki hapana, wasije lagai kwa zao drama.
Napiga picha, napiga picha fresh, akili ngeri. Napiga picha, napiga picha fresh, akili ngeri. Forever young, and then we never die. Forever young, me na we never die. Forever young, and then we never die. Forever young, me na we never die. You're the chokey girl, kukupenda wewe cause original. Misi na mwingine, you are beautiful. Kwenye moyo wangu shakumeha. Yeah, yeah, aha, samia. Mimi na kupenda to a family. Misi na mwingine, you my only one. Na mwumba mungu tu kumeva ya. We never die, aha. Napiga picha, napiga picha freshi. Akinge, napiga picha, napiga picha freshi. Akinge, eyo mbeni weza. Forever young, and then we never die. Forever young, me na we never die. Forever young, and then we never die. Forever young, me na we never die.